Nilonshila kubumba iwe Nani kuishime Nani kushishishe Ninkuchito kuwa Kasesema kuko jonze Yeremia atile Shikulu Yehova moneni Shaishi hokulanda Tata moneni fie Nimuaiche Eloine shila kosa
Kabatina iwe